zote ni watoto wako thabiti. Alhamdulillah, na shukuru. Alhamdulillah, na shukuru. Subuhi na mchana. Thank you.